DaChimSafi.com.
This is Africa, keeping the good music alive. I wanna rock your body tonight. Promise that I'm gonna make you feel alright. And boy, you got me when I lose my mind. Only me and you is all I'm thinking about. Hey, tu vendane, pensi tu peyane. Nina we kupamoja, hari watu wa Shanghai. Hey, I'm gonna be okay as long as I'm with you. Wangu siondo kei, chani acha kwenye kizu. Sokea karibu, mili kube read with love. Wangu tabibu, kili acha tanyumiza. You're my first and my last, and I really wanna be with you, baby. Penzi sondo kei, ni mimi na wewe. Tuwe pamoja mpaka milele. Mimi na wewe, pendane milele. Wishi bila wewe mi mwenzako siwezi, no. Siwezi, no. Cause I'm gonna be okay as long as I'm with you. Wangu sondo kei. So kia karibu, mini kupe real, real love. Wangu tabibu, kini ato tanu mizuro.
Simbi mbali nami nataka uwe karibu nami. Please, baby, please don't go. Wait from me, simbi mbali nami nataka uwe karibu nami. Please, baby, please don't go. I'm so crazy. I'm so crazy about you, boy.
Sondo kaje ndo kwanza mefika dance floor na kuzimiaje. Nini mkale nyongo niki kwa cha mintejije. Hivi unaweza imagine kuishi bila moyo one day. Mina ramani ya mapenzi kama Scofield angereza. Siendi mali scratch mpenzi labda wende wewe kwanza. If you think you crazy about me you wrong. I'm crazy about you, you my sunshine, my moonlight. Kikwelu unani kwachu. Dunia ni tupwa wilu ule hatu kwa crazy. Una mwenzako, mwenzako ni mimpenzi. Fanya kufungwa mwili wako. Popote ulipo milipo. Nakuja kila wendapo. Kwenye shida nura, huzu unifura. Mingo mwenzako.
Sende mbali nami nataka uwe karibu nami. Please, baby, please don't go. Wait for me. Sende mbali nami nataka uwe karibu nami. Please, baby.